ebirungi mubakadde n'emikwano namanju ataswala era lwe bayombye so bibazigonjola babiri mu kisenge anti bwe bufumbo kono wange alingeya tayimuwa taba sikubandaira yasinga ouma bebi bu bali bangi nalonda kwe kwagala nnyo akusinga simulaba yengavawa Banana na bali abalala
invisible
engeri jo fayo enda kanjo libera wange forever
invisible
abali ze twamukane bibasate ono twesima kusayi
invisible
kwagala nyo akusinga simula bayinga pawa
invisible
embera zo zanema nezifanana na bali abalala
invisible
engeri jo fayo enda kanjo libera wange forever
Julie.